chica. Silva que se ve, Silva no se saltanea. Silva no pro number one boy. Kasuka Silva no. Diwa ba singa bona bona. Sabacho na chogonza. Ola vunka kwe kwata. That's why I call you to my angel. Diwa ba singa bona bona. Sabacho na chogonza. Hamutima kakwezimba, nikyo kweze ratingu maenjo. Mutani kwa kabanka katemba tuwa tija tija ulavu ya kwata. Abe paranaba yeso mbao, baby kambo waka suka yeba iso sahure.
Waka siga zako kayae, kanyobu haragine njae. Kana kutika ina nasete.
Baye watingu mungozi nikafuru, Joanita ruwa show your tears. Keep you smiling till the end of time. I'll always treat you like a queen. And whoever take you shall sing like a bee. You have a singer, bona bona. Sabacho na chogonza. Ola funka kwe kwata. That's why I call you to my angel. You have a singer, bona bona. Sabacho na chogonza. Hamutima kakwe zimba. Nikyo kwe tera singu my angel. Chowani yo yaka nindeta. Bumirale maka hakiri ninye hora. Obo foke kawai soma, aura buku pike. Abando bebe, enjo gira kapiga karungi. Hali ora baba saija niba guangana. Mateka kurara ni mkurota. Buta kuroche ni chumbe tindibara. Nekomba kusiba ni mkutekereza. Buta kutekereza kilo tinkibara. Chowa nonde terivimbo. Mazima enjo boli mbeka ndi chwekana. Iwa haba singa bona bona. Saba chona chogonza. Mula vunka kwe kwata. That's why I call you to my angel. Singa bona bona, sabacho na chogonza. Hamutima kakwe zimba, nikyo kwete rantingu my angel.
Joy, do you really love me?
I do.
Are you ready to stay with me?
Oh yeah.
Till the end of time, my girl.
Ancho ka singa.
Joani mana nukungonza.
Ego.
Na mutima kwa wegona.
Sure.
Hama kukuwa na wagambota.
I'm already booked by Silva K.
Tinde chwa babe mutima kwa we. Holy cigara gati mumutima kwange. Tutewa masada mubu geto wangi. Bona mbaga mbenti ni uo wange. Niko timba sweetie habi pande. Bona mamanye tini uo wange. Hobo goye mbugule sweet obu jwale. Honyume hambaga baby tugende. Siwa wa singa bona bona. Sabacho na chogonza. Mula vunka kwe kwata. That's why I call you to my angel. You have a singa bona bona. Sabacho na chogonza. Hamutima kakwe zimba. Nikyo kwe tera tingu my angel. You have a singa bona bona. Sabacho na chogonza. Mula vunka kwe kwata. That's why I call you to my angel. You have a singa bona bona. Sabacho na chogonza. Hamutima kakwe zimba, nikyo kwe tera tingu my angel.
Silva King, I'll touch him my lashes. We remain my Silva. Manyombi juwa ile love ni yeg, yeah.